Ay. Y eso quedó. Chunywa mondo pong kod mor. Mano mor miwuoro yoyo e chunya. Baba kedo to an awera wera. An gi mor. Yeso loyona to an apaka paka.
Mano mor miwuoro e chunya.
Sama yeso loyona to an apaka paka.
Mano mor miwuoro.
Mano mor manade,
chunywa opong
ka yeso loyo nwalweto mano moru manade
chunywa opong
ka yeso changwa tsamano moru manade
chunywa opong
sama yeso loyo nwagato mano moru manade
chunywa opong
sama yeso dwoko geno tsamano moru manade
chunywa opong
halongo mo tsamano moru miwara
chunywa opong
tinende mo tsamano moru miwara Kigikweto mano moru manande Sama yeso gwedo lwetu watu mano moru manande
Chunywa opong
Sama yeso gwedo tijwa watu mano moru miworo
Chunywa opong
Kawono moto mano moru manande Lungo moto mano moru manande
Chunywa opong
Sama yeso gwedo wagato mano moru manande
Chunywa opong
Sama yeso gwedo angima watu mano moru manande
Chunywa opong
Kawane mabeto mano moru manade
Chunywa opong
Sama watimu mabeto mano moru manade Awato moto mano moru manade
Chunywa opong
Koweto nakera to mano moru manade
Chunywa opong
Yesu timono to mano moru manade
Chunywa opong
Kawono moto mano moru manade
Chunywa opong
Yae chunya pongi moto Chunya opongimo Kawono chunya opongimo Chunya ni opongimo Tinende chunya opongimo Chunya